yondoka kaniambia hadi lavu nina ujauzito, ila wazazi amenifungia, na kuomba panda ndege mpyo. Wananichukia tena nanibania mtoto kuniletea, tena wao wananichukia eti ukinizalia mtoto kaniletea. Miribali pati hai siha sindege muji hai muti hai Zindege. Eti kwa sababu sina pesa, wazazi wameamua kukutorosha, bali na mimi wamekupeleka Bumba India. Bado mimi na fosi, nitakuja nikipata do, nitakuja nikukoshero mama, nitakuja usione so mama we. Mina saka noti, nitakuja nikipata do, nitakuja nikukoshero mama we. Nitakuja nikipata do mama we. Na tulba patie siha zimege.